They don't
records.
It's that again.
Macho yanacheka ila moyo unalia, moyo unaumia. Najua unahangaika ila misi na time hata kukufikiria. Ndo yangu tabia, sijatulia. Napenda kuenjoy na washikaji tu na bia. Muulize baby boy na rich watakwambia. Toka first time, I told you dear. Mindo yule mwana ram, hata dada ananijua. Ulimtuma PMC kuja home kunambia. The way unavyoni feel na unahitaji familia. Hey, can't you see? Kwamba sina muda pia. Niko biza tuna deal na mapenda shafuli. Eti kwani una nini? Waniuliza mimi. Waulize vicheche nilo wapenda zamani. Bola ni cheki mapenzi ya tamani. Yalifanya ni umpweke acha kungangana na.
Kibila mapenzi na ukisha zama ndontole. Ona nipenda sawa. Ila zamani nilimpenda mwengine.
No mana sitaki.
Kupenda tena.
Penda sitaki.
Kupenda.
Nasema sitaki.
Kupenda tena.
Kilicho mkutaga rafu hakika na kifahamu. Japo siku sita kuzifikisha zako salamu. Mchizi hana love kabisa mwana haramu. Moyo wako umefanyiwa sana visa hana hamu. Mademu washamliza, washamumiza. Ndo sababu ilio mjaza ghadhabu za kulipiza. Kama uamini nenda kajaribu kuwauliza kina Mage, Sada, Violet na Farida. Kweli mwamba kavurugika kashapagawa. Ila sira kuzimalizia kwako sio sawa. Ingawa na vidonda malipizi sio dawa. Ila ukishaboka simo mikono nimesha nawa. Kasha kuaga na manzi akamthamini kinoma. Ajabu ndani ya mwezi ya kuamini alichokiona. Demu kampiga pesa na madini kayoyoma. Yuko zake tuna buzi jipya mjini wanajiona.
Kibila mapenzi na ukisha zama ndontole. Mbona nipenda sawa. Ila zamani nilimpenda wengine.
No mana sitaki.
Kupenda tena.
Penda sitaki.
Kupenda.
Nasema sitaki.
Kupenda tena.
Nenda, nenda.
AOP Ivu na mkumbuka mtoto T. Alisha nipaga mtoto kumba flani na nidhi. DNA ikagoma dah kutowa shara. Mapenzi yali nifanya fike polisi kimara. Hata mama toto wangu alichofanya skucharaji. Mwenzake nkilala kwangu yanatoka na mpangaji. My brother na my sister wanauliza why so. Kichwa kisha vurukika na wachia baby boy.
Mapenzi alimfanya Samson ya fichue city. That's why me na kili kwamba this love is killing. Najuliza maswari kama nasibu. Nimpende nani lakini baro sipati jibu na. Mifu liopata ya napona taratibu. Moyo nataka kupenda na ogopa kujaribu. Stuck tell, checki mwanangu Rafa na umia moyo. Crystal itombia, these hoes and loyal.
Kibila mapenzi.
Ukisha
zama ndontole.
Ukisha zama ndopae.
Mbona nipenda sawa. Ila zamani nilimpenda mwengine.
No mana sitaki.
Kupenda tena.
Penda sitaki.
Kupenda.
Penda tena sitaki.
Kupenda tena.
Nenda.
Kupenda sitaki. Kupenda sitaji. Sijekakumiza. Mishaliwa zamani.
It's that again.